sasa nitumie jukwaa hili hili kuipongeza timu yetu ya Yanga.
Recognize for Young Africa. Young African for life.
JB Philly.
Ricardo. Everything now is alright. Kigere gere Yanga. Tutum tutwe. Ura. CCAO, CCAO, CCAO.
Yanga Africa.
CCAO, CCAO, CCAO.
Yanga Africa.
CCAO, CCAO, CCAO.
Yanga Africa.
Beba hakuna anayebisha medali ya shirikisho nayo tumechukua. Yanga ya wananchi na ndege tumeshapanda, na mama anatupenda hakuna asiyejua.
Fisto ni mayele ndo mfungaji bora, DJD ya randi yo kipa bora. Makombe tumechukua mpaka tunawaboa.
Wanga wanapaka paka wanapaga wayo. Habari gani wanachama yo? Habari gani wanachama yo? Habari gani wanachama yo? Habari gani wanachama yo?
CCAO, CCAO, CCAO.
Young Africa.
CCAO, CCAO, CCAO.
Young Africa.
CCAO, CCAO, CCAO.
Young Africa.
CCAO, CCAO, CCAO.
Bendera ya taifa, oh yeah yeah. Hazifanani na zile za wenzetu rangi za kimafa, oh yeah yeah. Raisi kijana wa wananchi, semaji kijana wa wananchi. Raisi kijana wa wananchi, semaji kijana wa wananchi.
Asante asante
GSM,
asante asante
Elibugati,
asante asante
Happy music.